chicken. Fufu.
Ngukko.
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 A little chicken.
Ule kuku mdogo.
Mso.
Ame.
Mso.
Ngukko.
Mso. Msichana wa kuku. Mso sio.
Dela.
Eh?
Ni mso tu hapa hapa.
Another word for chicken, fa'ali.
Hajo.
What is fa'ali?
Fa'ali.
Fa'ali, which I have as kuku. Another.
Fa'ali.
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 Fa'ali, manake ni
jogo.
Jogo. Kiluga ni mtuaji.
Fa'ali.
Fa'ali. Ile jogo ya kuku jimbi ni mtuaji? In English.
Jogo.
Jogo ile kuku ndume.
Kiswahili ni ule ndege mwekundu. Kichwa chake mwekundu na kifua nyeusi.
Ni tembo?
We got it from a picture as a particular one.
Haitaji kusema.
Kiswahili. Ana, usikia Kiswahili. Jina lake.
A kind of duck. I don't know what that would be. Midumbo yenye.
Midumbo yenye.
Upunku.
I don't know what that is. No. Let's do an easy one. Mbuni.
Mbuni. Ostrich and mbuni.
Dori.
Dori. Dori.
Pelican.
Anakula samaki. Ndege anakula samaki.
Bita. Bita.
Bita.
Kikwetu ni hivyo hivyo tu bita.
This is a
pelican.
Duck. It's not a pelican.
It's a duck.
It's a duck. Bita is duck. Pelican ni ule nani ule pelican ni ule babulona.
Babulona.
Babulona mumuitaje? Babulona itaje?
Diko to koine ho?
Babulona mumuitaje?
Oh ini babulona ko sare ki dole.
Dole. This pelican is dole.
Akili mengi imejamu.
Pelican, it means in the tribe.
Yes.
Dole.
Dole.
Imejamu.
That means pelican. Swahili itwaje?
Babulona.
In Swahili, babulona. Dole.
Babulona?
Babulona. Pelican. Babulona.
John Guy. John Guy.
John Guy?
Pia na anaitu.
Anaitu John Guy, eh?
There's a red singing bird, a red song bird. Can't believe this. Ndege nyekundu.
Kasuku? Ule kasuku?
Nkito.
Nkito.
Ni nani?
Nkito. Ni kijuni anajenga nyumba kama kioto kisana, anafanya kama ponde la.
Ndi huyu mbaya, uitwaje Kiswahili?
Kiswahili.
Nandi, sio?
Nandi.
Kiswahili, Nandi.
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 Nikito.
Nandi. Nandi. Na ile nyumba yake inafanywa dawa, sio? Na the house of it is a medicine for kids.
Aha.
The house.
A scissor tail bird, not a difficult one. Nziki.
Nzigi.
Nziki. Kiswahili.
Nziki nani? Zikwi. Zikwi sio?
Kuna
zikwi. Kijoni.
Nzigi.
Nziki.
Kuna watoto sana kabisa.
Wadogo vile nana.
Ah, si tupu kabisa kama zekundu na
continuing then again with the query.
Ngwale.
Tena?
Ngwale.
Okay. Now easier. Enko. Konkolo.
Konkolo. Konkolo. Gakane. Gakane.
Ndevu, ndevu.
Gata.
Yeah.
Gata.
Yeah, that's it. The mwili.
Miso. Miso.
Miso.
Miso.
Mpupa.
Miko. Miko.
Rain.
Bongo.
Bonko. Bonko.
Breasts. This is first of all breasts. Mwone.
Mwone.
Matiti, sio?
Mwone, matiti.
Matiti.
Yeah.
In Swahili, mwone.
Tena?
Mwone.
Uh-huh. Bucket.